Nikiwaindi mabebe, jipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha, ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Silare, lare, kam kao tule. Jo tukufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Jo nikutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Ukiwa queen, kwenye joto tapepewa. Yongeze, nyongeze, nishanogewa. Napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Haupasue aldhi wingie ukae ndani. Bado na wagongea ngongo, na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevaria usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldhi na udongo. Mzeka sema sense, magosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira.
Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Stop,
twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba,
oh na 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 na. Amechanganya kushi na nyagi, kalewa wamembeba.
Natokaje?
Alijifanya mjuaji, kumbe mimba haiko mileba.
Asa
giza 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 mama totoro. Nisha giza giza chumba godoro. Nitangiza giza mpaka tumoro.
Asa stop,
twende taratibu kama unasinzia.
Oh my god, it's better sound.